Top classic.
One inch. Baby, one inch.
You're the king of beat.
Mimi sina shaka na wewe mpenzi. Umbile lako kali la wachia machosi. Mimi nawe kala kala, twende nawe solo solo. Mimi nawe kala kala, twende nawe solo solo. Afu sefu when I'm with you, Dali. You my number one in my sofa, slasani. Afu sefu when I'm with you, Dali. You my number one in my sofa, slasani.
Matatako mwenzako nikikona mwili jasho. Nikiumwa usinipe panado. Weno dawa yangu njo. Inashe undela nondo. I wish you baby you know. Ikio kino chako unamfupa mtoto. Yani moto fire 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 fire. Mwenzako tani wa 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 wa. Sema nta munga dala 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 dala. Upe adibita ya peyake ya te ya te. Toto anapenda kalanga fombo. Analamba taiwe na shombo. Kanaso kwa mtoto wa mbondo. Ele mionga nganga. Toto anapenda kalanga fombo. Analamba taiwe na shombo. Kanaso kwa mtoto wa mbondo. Ele mionga nganga.
Afu safu when I'm with you, Dali. You my number one in my sofa, slasani. I feel safe when I'm with you, Dali. You my number one in my sofa, slasani. Wonesh, ulicho na chawe, ulicho na chawe. Baby, wonesh, ulicho na chawe, ulicho na chawe. Wonesh, ulicho na chawe, ulicho na chawe. Baby, wonesh, ulicho na chawe, ulicho na chawe. Wonesh.
You my number one, my soul.